CK Music Promos.com.
KNP Records. You act like you don't know me, DJ Warlocks.
Banana Chungu Silver
Zimbi Yesi Bendo
Kampanaka Stata.
Muntu wantina need your attention. Nilina mafunso vapaka vima question. Vilichemo mutu nifpanga na congestion. Muzani fwasurula mkani yanka kuma question. Yaba choka kufana ni vambini nezo plana. Yenze ni madreams ye yonka lako chibwana. Vezi cheva mushe vo iba nezo kana. Kaya neze raito donzeru za ufana. Nezo kutinza punzira nonka la vijinia. Nero kukuru nambukondia chevipia. Vakuwa veka veka nyebini funa chemunia. Kufikonda simpi konda bavalikanga kufisia. Ivi vichiteka siva menenezo plana. Nenze na madreams ine choka kufana. Ivi vichiteka vini vesa cheka buwa. Vo iba nevisiwa bati still nevedua. Imwe vichiteka jane. Imwe vichiteka jane. Ubukumbi nje fika na futu kukumbi nje fikumbwa. Ubupuwa weka weka ina mano kwa tinimbwa. Ukuftemwa shafitemwa but ndadabwa fiari ntemwa. Shatala iwa po devo na tine devo na rifitemwa. Ineponze pena pita but itogo na vipita. Kapena momu huze sama ziba ndine heta. Ine life ya chape chape nima wishinga that it melts. Every time unka tinitabe timakumana ngati ni peoti. Napa mene seven zera napa popese kakuchimwa. Ero nchito singa reke futi nidenga nekuina. Muzini pempere lako chape osani oneramo. Mulungu ndia ziva mwine waini pitamo. Ivi vichiteka siva menenezo plana. Neze na madreams ine choka kufana. Ivi vichiteka vini vesa cheka kuma. Vo iba nevi ziva bati still nevi tua. Imwe vichiteka jane. Imwe vichiteka jane.
Nifshani vichitika, naspeza nichitika. Sagari ya paka ni kangio zichindika. Maheta washikika, nitondo zizifika. Na magelo bafuno ni guila fulu ni shishida. Zifuaka na mastika, mapaketi ya pita. Fulu mwana chokoso vela tepo ni ofipa. Vama ziba tika fika, zakati ya nzika. Imwe ni chomi umila, fulu mwenze mwayanika. Tunkeche mumanika, dinezu waznika. Kani totosha mumatu watitiska zishimika. Tima wazizika zirika, story zivika. Na wakele sunga nipeze na beach ni.
Ivi vichiteka siva menenezo plana. Neze na madreams ine choka kufana. Ivi vichiteka vini vesa cheka puwa. Vo iba nevisiwa bati still nevedua. Imwe vichiteka jane. Imwe vichiteka jane. Iwe ilineleka sini siwa.
Me, I hate what I like, you know. It's you. Zimbi yesi babe, I'm God. Hey, yo, Dizmo.
Banana Chungu.
KNP Records. You act like you don't know me, DJ Warlocks.
CKMusicPromos.com.